nikikuta tajuta, kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke, mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, sijali huwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini. Nituma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno, pasi na vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda wala hasiki, ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, sijali huo ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani, ndo wanavyo semaga. Wazuri ni wengi, ila uongo mwingi baby. Wakisha vyo na vya ndani, basi wanakumwaga. Ndo mana, ukichelewa dukani, miaka moyo kanda ni dunaga. Nawaza, isi jamangi jirani, kuonga kilo ya unga. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi, nakosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi, ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shika maradhi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo repay. Tell me baby love. Unanipenda ingalisi na doho.
Niambie,
oh basi niambie,
oh,
tell me baby love. Usije nitenda ukaniumiza roho. Sikuzi magari ya wakongo, mapesa mara nyumba mbezi. Usinichanganye na ubongo, nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea nduma, umenipendea ruma. Bibi nikija kuduna, oh oh. Usije mgezea puna, ukaniachia ngunga. Wana kumendea chuma, oh oh. Baya zaidi sina kazi, nakosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi, ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shika maradhi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo repay. Tell me baby love. Unanipenda ingalisi na doho. nipato mea wanda Marasimu inaita, jina lako twa akisema Mama yuhu ikitandani, kama siwa leo wa kesho Na kupona sizani, upate japo neno la mwisho Nino mtoto wa keke, nyumbani wananitegemea Mdogo wangu wa kike, nari dunia lisha golewa Tizama josho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji Napiga moyo konde, kerafi mora ndo mpaji matatizo Sali sana ila mamo bado Safarani Mama kanifunza kikabira Ikunde sana haini yangu Tena nijitume sana Ndavya watu nisivitamani Hata mupenzi lonae Najua siku wata nikibia Itanteza yendo mbozo Zilengo jekesho marae Hata zichoka kuzivumilia Anakosa tamatuzo Nadaiwa kodi lipopanga Mashina roti mikiranda Shapigia roti kwa waganga
Kukuhisi na roma
Nikauza maji na kalanga Nikawa doki kwa viwanda Ila kote zero ni majanga
Mtindo mmoja
Nino mtoto wa kege Nyumbani wananitegemea Mdogo wangu wa kege Nari dunia lisha golewa Tizama josho langu mnyonge Kipato hakikidhi mahitaji Napiga moyo konde Kerafi mora ndo mpaji matatizo
Matatizo Yatakwisha ndewe mola Matatizo Kila siku
Yama ni mato kililizo
Matatizo Yatakwisha
ndewe mola Matatizo Yatakwisha ndewe mola Matatizo Mwavongata kundi na nisha Mnowe Kiono nazinazi ya navokati Mnowe She started blowing He says ha Kaja mwenye Meleka sema Nista uyu wa maestu She's in a way Masisi mama tuche Kisara Kisara Shike mpushi Kisara Kisara Mama tuche Asema, mina mpango na we Wala usiwe na kiwe Hapa kaje mwenye Ila naomba njiwe na we Siku kama huo Na kuitaji Sijui kutaja na nani Ila naomba we na mi Uvuto kigogo Kigogo, kigogo Hapumula chapo mandondo Mandondo, mandondo Kaza buruka ruka juki bobo Kibobo Sema yeye, I'm a classic man Need to be a gentleman Mbona haso man Tusije poka na chasho man Na I'm a classic man Taratibika ni ite gentleman Mbona haso man Tusije poka na chasho Kisara, eh Kisara, shike mkushika Kisara, kisara Mama kuchenza Kisara, shike mkushika
Mimi niko kisi ya kila Wewe kila kitu changu, sitokubali uniharibie. Chunga sana na mama changu, vikao vya usihudhurie. Wewe ndo roho yangu, yeah. Furaha ya mume mke wangu ni kudekezwa, unanichulia sijeteleza. Niamini nitakuenzi hadi jeneza. Sitokuibia lazizi wa roho yangu. Nikikosea usinifiche, niweke wazi usilalamike. Kwa ajili yako niridhike. Nina kuficha siri za ndoa yake. Binadamu tuko kamili, kila mtu tabia yake. Wala hao ni rahisi tunaendana, tunaficha siri zetu kwa lawama. Wala hao ni rahisi tunaendana, tunaficha siri zetu kwa lawama. Nikikosea usinifiche, niweke wazi usilalamike. Kwa ajili yako niridhike.
Sawa, unavompenda yeye na kupenda mimi. Toma na natamani nikuibe. Alikupata ye kakukosa mimi. Anachopasa ye ya kutuze.
DJ Lighter.
Kizunguzu anaye kupenda kikweli umoni wa mana. Kizunguzu Kizunguzu anaye kuonga mapenzi na mwona mpuzi. Kizunguzu
Mupenzi we, unakwamisha Ni peni peni kampango, ni peni peni kampango, ni
dada. Yeah. Naitwa Ramje, naitwa nani? Wewe, unaitwa nani? Hivi unatoka mtagani? Wewe, mtagani? Hivi we mwana wa nani? Wewe, mwana wa nani? Denda wote umekwaga wapi? Wewe, umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo. By the way, ninamiliki gari, na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Me sinubaya, sinubaya, just wanna give you some love and affection. Sijui nako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Sijui nako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Nataka niseme na wewe. Baby, please, so no tan. Na maisha na tusema si utan. Unanimalinda mama. Watu fani, wana die. Niku wache kuna toka na fulan. Mbona bila bila mama. Tune nyumbani, dada meanda kachori milenawe. Kisha maishani, palilishi birikana ikiwa nawe. Au pako bichi, tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi, tukale zoka chili jamani. Mama Tanzania wapi, ila naomba niteme na we. Nina negi, ninataka niteme na we.
Rangi yake chokoleti, ashaniweka kwenye neti. Tabia zake ziko sethi, nimemupata wangu malkia. Rangi yake chokoleti, ashaniweka kwenye neti. Tabia zake ziko sethi, nimemupata wangu malkia. Usipende pende cheza,
haichezeki.
Popote tutakwenda,
ila Vicenti.
Nisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka ni, nataka ni. Usipende pende cheza,
haichezeki.
Popote tutakwenda,
ila Vicenti.
Kisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka nini,
sikopeshi. Ukizima, fanya kama unavukata keki. Ushazima, fanya kama unavukata keki. Ukizima, fanya kama unavukata keki. Ushazima.
Oh baby boo, napenda ukisonga kwangu. Unafanya moyo wangu utulie na tena you. Umenionyesha tunjia na shem nifanya niko here. Baby boo, napenda ukisonga kwangu. Unafanya moyo wangu utulie na tena you. Umenionyesha tunjia na shem nifanya niko here. Letu lisiwe ushuda. Na kombo siwe kama Delaila. Ukanisaliti kwa wanafiki, penzi letu lisibaki ushuda. Siwe mama, na pombo siwe kama Delaila. Ukanisaliti kwa wanafiki, hivyo usipende cheza,
haichezeki.
Tupote tutakwenda,
ila Vicenti.
Nisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka nini,
penzi sipo peshi.
Usipende pende cheza,
haichezeki.
Tupote tutakwenda,
ila Vicenti.
Nisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka nini, baby.
Nimekwama soko la pombe lazima utalewa. Roho yako ya pili tena kwako siami mama, wala sijachelewa. Unaniendesha akili come and take what you like. Iwe biringanya au keki, usiseme utaki. I got to love sio fake. Come and take what you like. Iwe biringanya. Unanipandisha mori kama saini. Ongeza suku gari kama change. Choka migori tuende nae. Sisemi tena siku mbili. Unanipanisha mori kama science. Ongeza sukari kama change. Choka migori tuende nae. Sisemi tena siku mbili.
Oh baby, pull up, pull up.
Maringo, wa provider wa president. Unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mutoto wa Mungu, pesa makaratasi.
Baby boo, wewa moto. Jo tucheze calypso.
Wende inama kanyaga na kama unapenda banana e. Mweza kumi kwako yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo, yani katamu chapo dondo. Natamani nimpige hata mboko, ila napenda kushika iki boko.
Katoto gona gona gona.
Chimba e,
chimba.
Zile miuno za Shakira,
chimba.
Kikongo Kongo Fali Pupa,
chimba.
Kanda Bongo Yondo Sita,
chimba.
Chimba e,
chimba.
Zile miuno za Shakira,
chimba.
Kikongo Kongo Fali Pupa,
chimba.
Kanda Bongo Yondo Sita,
chimba.
Aya gona gona gona, katoto gona gona gona.
Tembea, mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu. Ukimuona, lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga kama baro baro. Ukijiliza eti unataka pona, mpaka uonge majero jero. Toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nyele singa singa kimanga. Ni working class, bila kusita nango wananga. Toto kibogo, ah, kibogo. Uyu toto kibogo, kibogo. Yani kibogo, sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari, uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobari, akinipa sika tai minakwala. Figa kamjaka yani bala, nyuma, higiri. Kwa shanga kiuno ninasimama, wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala, nyuma, higiri. Kwa shanga kiuno ninasimama, wima paka alfajiri. Mtoto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko,
nitafanya hambe nikupandisha ndege ukawaone wazazi nyumbani watu wangu wakuone. Nitafanya harambe tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe dunia nzima ikuone.
DJ Lighter.
Harambe, harambe.
My heart belongs to you, and your heart belongs to me. Maybe come, how to poromoka, poromoka, tum tum. Maybe come, how to poromoka, poromoka, tum tum. I travel down the streets, I seen a lot of teens, I seen a lot of women, but more than you quite content. Wanataka this, wanataka that, wanataka mina mini wewe tu, baby. So, nitafanya harambe. Nitafanya harambe, nikupandisha ndege. Ukawaone wazazi nyumbane, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe, harambe.
yangu Jore ametuma mchango, so usiwore
kwenye hela baby tukosete. Alani kiu na masi masika wametuma maomi, baby wangu uko safe, moyo wangu uko safe. Nitofanya harambe nikupandishe ndege ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitofanya harambe tuchombe kamusi na mumbe. Nitofanya harambe
nani hata nifaya nijimone mapenzi kidon no inanipa wasiwasi. Moyo wangu siwa chuma, usije tobo ukaeka msumari.
DJ Lighter,
naomba tu nishike mkono mamu, twende nawe mpaka tufike Zanzibari. Uiongeze tu kidogo, ikikosa las basi ongeze kachumbari. Unanipara, unafuni peti peti, basi nibebe mamwe, nieke kwenye kibeti. Oh, basi ni urumye ya kumoyo, usitie kido, utaniacha kibogoyo. Jua moyo, moyo, jua moyo, siri ya mapenzi. Moyo, 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 siri ya mapenzi. Nataka nini? Niambie, Flora Madrigo. Sura kama Mary Magdalena, Flora Masitolo. Wafanya na jidai dai, tunde kwa tunainai, jiji la Masai Sai. Usijali mai mai, wendo wangu number one, toto uko so fine. Mapenzi kitungu, ukikata rufu mtalia. Kenda chojua ro, ate nyama mbichi mtaila. Ate waje na waganga, irizi za kitanga, ongeze na kiwanga. Mani mwendo kasi wa shina wanyo kari baja. Hawa tuwezi, unavo nifunika, unavo niridhisha mama. Hawa tuwezi, you make my head go panama, panama, panama. Ukinyata mimi mtaumia. Odani ujua moyo, 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 siri ya mapenzi. Moyo, 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 siri ya mapenzi. Nataka nini?
Kwa TV umejua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako yani mia kwa mia umeniteka Kenya doi. Vipicha vyako IG venye vifilto unapendeza kamdo. We nime crush gali all day, all day. Najua we miskito unajulikana kote, wanakutambua wengi lakini kwako sikati tamba. Nipenda pasi kido, yani kidogo, nijeweze mikidogo, vile nimeza mama.
You make me go gaga,
bebe, bebe.
Animaliza sana,
bebe, bebe.
You make me go gaga,
bebe, bebe.
Animaliza sana,
bebe, bebe.
You baby girl, can't you see?
Kwamba nimechizi ila moyo nashindwa kujizuia. Hata kama anijui nikimuona moyo wangu natulia.
I rather go blind when I see you with another man.
Cause you're my crush darling,
all day, all day.
This feeling you give me, I'm falling for you.
Sana,
bebe, bebe.
simu nikipiga stress na kupiga nga na hata maybe kuniplay unaniplay on unanicheza nga
mimi nasaka hela le kupenzi nisije kukera na kuenzi
nyumba maji yote nimeliba na mavazi uzidi umbika na nikunja sura kunitisha ona penzi lako limekwisha
baby tell me
sima kwa mlenda anaga sira mina yetu aendana namna this
anaga sakata
namna that
amini kamata
bina mewaka
yendo na wakata
anavokata
nabaki na shanga
kalabash every time you pass I go mama mama watabonga leo sikuwa talala baby I go make you my lover
ay kaleche you know I'm falling for you
kaleche
mama
baby, I give it to me, lady. Fire, baby.
Juju ma, kaleche, 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 anachuta na.
Anishika tanda dance floor. I love, baby. I'm in love.